hawezi zuba. Toka keto tu mbinguni mina tatea kitami. Na paka misa, 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 paka misa.
Once again, it's the man with the master plan. Legendary bird, future of the game. How they do it for my people, now you do it for fam. BJ the name, let's go. It's the boom bye, sauti ya kita. Hii ni kwa wote wajane na wenye ja. Badilika kama saa kwenye giza nita. Tokea magetoni uboga nisha kata. Another headbang, hit make a day in a touch. Amani kwa mwanangu darasa. Ni msato kama mzazi tuva na DJ Flash. Tunapaga misa anga za wana mwana jifraj. Tumesha ruka viyuzi mbali mbali vyatari. Tumetoka mbali R.I.P. Thomas Mashari. Ndio mana tunacheka tu hato pija na kiss. Tuchape hata risas tunatoka Katundu Lisu.
Yeah, nimezaliwa kita. Na mbinu zote za kutengeleza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tu mbinguni mina tetea kita. Mina paka misa, 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 paka misa.
It's like on and on and on like this. Saka vumba, saka mapende lakini peace. Watu hawalali sadali usiji mix. Yani, here come the sound of police. Maisha po kasa, na mitikasa mwendo kasa. Leo umepata, kesho umekosa ndo wa wasi. Hiko mafans, watoto na marudisha class. Mwana msolo fa ganzi, vito vya plans kwangu duanzi bas. Mgodi unotembea ulo shani na zaga zaga. Toko na vyotoka zipopo usugwa gaga. Roo ya tajiri kama mengi ya kusaga. Haina shobo dundo, shoboga ni vunje chaga.
Mikomi stand up.
Umoja nduguvu yetu, mshika mano na upendo kwa faide watu.
Morogoro stand up.
Mdi kasoro bahari na maji ya tiririka. Milima ndo asili ya
Tanzania stand up.
Mbuna bunduki mchana kupe na watu asojulikana. Iko wapi ya mani ye
Afrika stand up.
One love, one people, one continent. Sote ni ndugu ndo kauli yetu.
Yeah, nimezaliwa kita. Na mbinu zote za kutengeleza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tu mbinguni mina tetea kita. Mina paka misa, 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 paka misa.